Incwadi yomphostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kuba abangcwele abase-Efesu nakuba bakholwa nguKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho wabakuhle kuye ngentando yakhe. Ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe, awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Ukuze kube yihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni, kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe. Ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu. Kuye nani esenzwile izwi leqiniso ivangeli okusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi, nani nabeka uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso, oyisibambiso sefa lethu kube ngokuhlengwa kokungokwakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emkhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu, uyise wenkazimulo, anipho umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu nize nazo kuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Nongubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kuthina esikholwayo ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu. Asebenza ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngosokunene sakhe ezulwini. Ngaphezu kwakho konke ukubusa, negunya, namandla, nobukhosi, namagama onke aphathwayo kungenge kulelizwe lodwa kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. Elona lingumzimba wakhe ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Kwabase-Efesu 2. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, enanikade nihamba kuzo ngokwendlela lelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezikanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo, sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu, kungomusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Ngakho khumbulani ukuthi nini nanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka okwenziwa ngezandla enyameni. Ukuthi ngaleso sikhathi naningenayo uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelanweni zezithembiso, ningenathemba, ningenankulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nini nanikade nikude senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu. Ngoba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye nowabhidliza udonga olwaluhlukanisayo olungubutha. Ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena laba babili babe muntu munye omusha enze ukuthula. Enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esebulele ubutha ngakho. Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nakubo abaseduze. Kuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Kwabase-Efesu 3. Ngenxa lokho mina Pawuli ngisiboshwa sikaKristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe. Uma ngabe senzule ngehlelo lomusa kaNkulunkulu enguphiweyo ngenxa yenu, ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo, njengalokho sengaloba ngokufushane. Okungakho nxa nifunda ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Bengayaziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye, njengalokhu isiyambuliwe manje kubapostoli bakhe abangcwele nabaprofethi ngomoya, ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi, nokuthi bamzimba munye nathi, nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe. Mina ngimncinyane kunabo bonke abangcwele, ngaphiwa lo musa wokushumayeza abezizwe ivangeli lengcebo kaKristu engaphenyekiyo, nokubakhanyisela ukuthi liyini ihlelo lemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke, ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu ngokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu. Okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Ngalokho ngiyacela ukuba ningadangali ngezihlupheko zami ngenxa yenu okuludumo lwenu. Ngenxa lokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise, eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi. UKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile nisekelwe othandweni. Nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula, nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwaliswe kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuyo udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Kwabase-Efesu 5. ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele, nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube ngukubonga. Ngokuba yazini lokhu nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongokhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa lezo zinto ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo, ngoba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka eNkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenasithelo, kepha kunalokho niyidalule, ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya, ngoba konke okubonakaliswa ngokukhanya. Ngalokho uthi, "Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uzakukukhanyisa." Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile, kepha njengabahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi ziwula, kodwa qondani okuyintando yeNkosi. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo mhuheko, kodwa nigcwaliswe ngomoya. Niphendulane ngamahubo nangesihlabelelo, nangamaculo komoya, nihlabelele nihubele iNkosi enhlizweni yenu. Nimbonge njalo uNkulunkulu Yise ngakho konke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Nithobelane ngokumesaba uKristu. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo iNkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo, ukuba lingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambibi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkayo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ngokuba akakho wake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalunga omzimba wakhe. Ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo babili bayakuba nyamanye. Lemfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Nani-ke yilowo nalowo makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe. Kwabase-Efesu 6. Bantwana, lalelani abazali benu enkosini, ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko kungumyalelo wokuqala onesithembiso, ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni. Nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Zinceku abangamakhosi enu ngokwenyama balaleleni ngokwesaba nokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu kungathi kukuKristu. Ningathenga amehlo njengabathozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Nikhonze ngothando kungathi kuseNkosini kungekubantu. Nazi ukuthi konke okuhle yilona lo akwenzayo uzakwamukela okunjalo eNkosini, noma eyinceku noma engokhululekileyo. Nani makhosi, yenzani okunjalo kuzo, niyeke okusongela. Nazi ukuthi neyazo neyenu iNkosi sezulwini, nokuthi ukukhetha umuntu akukho kuye. Cinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya nobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Ninxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize nginishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga, ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Kepha ukuba nani nazi okuqondene nami nalokhu engikwenzayo. Uyakunazisa konke uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo eNkosini, engamthumela kini ngakho lokho ukuba nazi izindaba zethu nokuba aduduze izinhliziyo zenu. Ukuthula makube kubazalwane, nothando kanye nokukholwa kuvela kuNkulunkulu Yise naseNkosini uJesu Kristu. Umusa mawube nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo.